yasuhuje bakunzi b'ikiganiro muri isanga kuri Radio America uyu munsi kuri mikoro hano i Washington ni muri kumwe na nge Etienne Karekezi. Turakomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ikora Repubulika ya mbere inika iya kabiri. Icyo gihe uwari perezida w'u Rwanda Gregoire Kayibanda yasimbuwe na Juvenal Habyarimana icyo gihe wari minisitiri w'ingabo. Nyuma y'iyo kudeta bamwe mu banyapolitiki barimo n'uwari perezida Kayibanda ubwe bishwe mu buryo abanyarwanda benshi batamenye batanasobanukiwe. Kabone n'imiryango yabo yahawe yabonye umwanya wo kubarira. Intandaro y'ibiganiro byose twabagejejeho n'ubushake ijwi rya Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Icyo ijwi rya Amerika tudahishiye muri ibiganiro twatangiye no kumva buri wese buri ruhande tukifashisha n'abasesenguzi bakoze ubushakashatsi bwihuse. Twagerageje kuvugana n'abantu ba hafi bagize uruhare muri iyo kudeta, ababereye bya hafi uko yakozwe, abaganiriye bya hafi n'abari mu butegetsi. Twagiye twifashisha inyandiko ndetse n'amajwi ya bamwe mu bavuzwe cyane, gusa twahamya ko twamenye ukuri kose. Turizera ko twatumye benshi muri mwe mumenya byinshi kurusha uko amatsiko adashira. Turizera kandi ko bizatuma hari benshi muri mwe bumva ko kudaha umuntu urubuga rwo kuvuga ibyamubayeho bisenya kurusha uko byubaka, biratandukanya kurusha uko byumva. Turizera kandi ko ibi biganiro byose byazatuma abatari baziranye bamenyana kurushaho, byose kandi ni ukwagura umuryango nyarwanda. Ahubwo nagira nti ni ukwagura umuryango mugari. Iki ni ikiganiro cya munani kigezeho twegera umusozi birumvikana. Birasaba mugenzi wacu Jeannice Nshimiyimana akomeze afata ijambo abagezaho ikiganiro.
Urakoze cyane Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi. Turagaruka ku ifatwa ifungwa iburanishwa n'ishwa ry'abanyapolitiki bari abategetsi muri leta ya Perezida Kayibanda. Twakomeje kubigarukaho ariko ibibazo n'utubazo biranga bikagaruka. Benshi mu bumva ijwi ry'Amerika bakomeje kutwandikira batubwira ko batasobanukiwe neza n'uruhare abasirikare bagize mu gufata abanyapolitiki abahataga ibibazo interrogatoire bari abasirikare kare, abafataga bara abasirikare, abayoboraga gereza bara abasirikare. Ikaba nayo mpamva banditse benshi bamaze kumva ibiganiro n'abaganagiranye na Colonel Laurence Rubuga wari wungirije umuyobozi wa Etat Major Juvenal Habyarimana. Barambazaga bati uzamutubariza dusobanurire, kuko twumva ibintu byose avuga ko atabiza, ahubwo akavuga ko byari bizwi na chef d'état major wari n'umukuru w'igihugu. Gutuma ijwi rya Amerika gutuma mudatenguha ibibazo mufite iyo mubiduhaye turabibabariza. Colonel Laurence Rubuga yagarutse muri isanga atangira atubwira uko abo banyapolitiki bafatwaga
bakorerwaga nkete na abaopeji bo muri service centrale de renseignement. Noneho dosiye bakayiha procureure, procureure akareba niba hari ibimenyetso uwo bifata dosiye, yabona koko ari igomba gushyikirizwa urukiko agakora mandadare akayiha perezida, habaga igihe ari imwe cyangwa ari nyinshi, noneho perezida akaziha komanda de la police militaire.
Uravuga perezida
Habyarimana?
Perezida Habyarimana ubwe niwe bazihaga.
Kuko ntako chef d'état major ba perezida du service central de renseignement bakoraga nkete bo bakayesima ko dosiye ari kuroti yuzuye, bakayiha directeur du service central de renseignement akayiha perezida akabiha kavaruganda. Naho kavaruganda yajiga yasanga harimo ibimenyetso by'icyaha bifata uwo barega, akaba ariho akora mandadare. Iyo mandadare akayiha perezida, perezida akayiha komanda de la police militaire. pour exécution. Bon, ubwo rero yabaga yanditseho na prison bamujyanamo muri iyo nama yari yavuze ati nzaba dirija verido prison ya Gisenyi ya Ruhenge. Ubwo komandante wa polisi militaire akadevinya ekipe yo kujya gufata uwo muntu ikamujyana aho procureur yageze. Ako niko kazi bakoraga.
None se ibyo rizinde yandika hano avuga yuko nta manama yakoranaga na president Habyarimana arabeshya rero niba yaramuhaga raporo yatanga raporo gute atakorana inama nawe.
Oya bwose ndi muri confidence yabo ntabwo mbizi sinakoranaga nawe.
Ariko wari kegera cya Habyarimana yari chef de staff major ariko yari president wa Repubulika n'ukuba ko akazi ka chef de staff major ubundi niwe wagakoraga colonel Serubuga.
Bizinde nawe yari directeur du service central de renseignement ariko ategekwa na president. C'est une fois que ategekwaga na president. Naho njyewe narorovaga di chef d'état major. Nkuko rusakira nawe yarorovaga di ministre de la défense ariko ari Habyarimana.
Ni ukuvuga yuko Habyarimana niwe wategekaga rizinde ibyo akora nawe Habyarimana akagutegeka ibyo ukora nka chef d'état major adjoint. Ni ukuvuga yuko nta kintu cyakorwaga perezida Habyarimana atakizi rero
muri arume nta kintu cyakorwaga nta kintu nakoraga ndonka instruction yari yarampaye ibyo bita code de conduite ama mission nuko ngomba kukontrola donc la gestion l'administration la gestion et journaliere de l'armée nta muranda konte nta muproposa resordre akaba ari wewe uzemera nga publia resordre ngatanga resordre yemeye.
Ni ukuvuga rero yuko narizinde barakoranaga akaba ari we umuha ordre y'ibyo agomba gukora
niwe wa irove di president akamuproposa wenda programme d'action akazemera cyangwa akazanga simbizi sinzi uko bya ntabwo nigeze nkora muri sirote ngo menye uko byagendaga ariko ni inora rande contre ko president.
Ni ukuvuga yuko aba bantu abatuvuga muri bino biganiro abanyapolitiki bo muri 73 bafashwe bagafungwa rizinde yarabizi na perezida abizi na Kavaruganda abizi.
Kavaruganda niwe wari ubizi kuko ari wo wabaga batanze impapuro
ariko na perezida wa repubulika yarabimenyaga kubera ko bagombaga kumuha raporo.
Niwe zanyuragaho
raporo zose niwe zanyuragaho.
Donc rizindi yarangizaga ati o travail yayihaga president sinzi niba president yarabonaga igihe cyo kubisoma ariko president niwe wari ufite droit yo kwiha Kavaruganda gusa.
Ni ukuvuga yuko bariya abanyapolitiki baburanishwa perezida wa repubulika arabimenye
yarabimenye nge ndashaka kukwereka ko
oya ni ngombwa kubisobanurira konese rubuga ni ngombwa kubisobanurira kubera yuko nakubwiye ko mfite inyandiko nini hano uko ugenda usobanurira ndagenda nsobanukirwa neza ubwo ntabwo ntari bukubaze.
Ufite urubanza rwaciriwe mu Ruhengeri?
Uyu rubanza rwaciriwe mu Ruhengeri ntabwo ndufite ahubwo urufite wampaho. Ni ukuba ko ari kapiteni Nyamwasa ari Burasa ari Mutabazi
abo ni mbere
ariko abo nibo ndashaka kuvuga abo ngabo nibo basabwe gukora interrogatoire gukorera kubaza abo banyapolitiki ntabwo mwabimenye.
Oya ibyo yarambwiye nyine ati bagiye gukora ibi donc yabadesigne kugira ngo bajye gufasha bizinde ku muri rakete Fredy Minera.
Ubwo ni byiza kumenya yuko ari perezida Habyarimana wishyiriyeho Burasa Nyamwasa na Mutabazi kugira ngo bajye gukora izo za interrogatoire.
Wewe kuko nta wundi wundi wagiraga kuba Burasa yakoraga muri ministeri za la defense na Mutabazi noneho yongeraho na Nyamwasa wakoraga muri etat major nuko uriya chef d'état major ministre de la defense perezida de la republique nta wundi wundi washoboraga gukora kudesenya nkawe.
Washington, ijwi rya Amerika.
mwumvise Colonel Laurence Rubugara hamya ko ibyinshi atarabize kuko bitari mu nshingano ze ko ahubwo wari ubiza ari uyari yungirije umuyobozi wa Etat Major Juvenal Habyarimana Major Théoneste Lizinde wari ushinzwe iperereza icyo gihe nyuma ya coup d'etat mu nyandiko yashize mbere yo kwitaba Imana yemeza ko igihe ubwicanyi bwibasiye abanyapolitiki bwari bumaze kumenyekana yaribwiye Colonel Laurent Serubuga wahise yohereza komanda munyarukiko Matias wari muri Etat Major ashinzwe gukora za nketi yamuhereje rero mu Ruhengeri kugira ngo ajye gukurikirana uko ibintu bimeze ikindi Major Lizinde mu nyandiko yashize yanditse avuga asobanura ko uwitwa Butsitsi Alphonse nyuma ya coup d'etat yari premier sergent major muri kompanyi Ruhengeri yaburwaga na capitaine Biseruka avuga ruko yamubwiye ko uwitwa komanda Rwangira he Jean Berkimas wari muri Etat Major yoherejwe mu Ruhengeri ngo ajye kwica abanyapolitiki ikigaragara muri ubwo buhamya nuko sous officier Butsitsi yaba yaranze kujya kwica abantu bamusubiza ko bishobora kumuviramo ingaruka mbi ijwi rya Amerika ryakoze ubushakashatsi ribifashijwemo namwe mwese mudutega amatwi tumenya aho Butsitsi aherereye Oui, allô? Hallo mzee Butsitsi ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi ry'Amerika ndizera ko none twumvikana.
Eh ndi kumba na cyo ugatunya. Kugira ngo ngwe no mu zawe bandike. None aho je ifunza kwa magari. Ndabona kumba kabisa. Ejo za magari kugeje ko kumpira.
Okay sawa. Ikirere nticyari kimeze neza ariko twari tumaze kumenya aho Butsitsi aherereye mu Rwanda mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yagiye kumuganiriza ikibazo nyamukuru twashakiraga igisubizo mbese habayeho gahunda yo kwica abantu niba yarabayeho se yagizemo uruhe ruhare yanze kwica koko tumwumve
ndabona bigiyemo nk'ibyo ntabona byivanzemo ahubwo njiba mbaga misi wakuta kuhika baanu wali kuhanga simbi jimu kabisa kabisa kujizi jenono nanche baanji baanchi za hoba nyicha wali kwa biranga
ee wajira wiza kukwicha mga ambere wajwa nihe waruri wako
njine wajwa kabana misi wakuta kuhika baanu mhanga sinemele kubicha wali kwa nono nanche bageza hu baanchi na mwale wakumba kuhika baanchi na mkuzimu wali kundiba nyicha bila wana nila
hari ya hicho gihe ni heba kujanya
ya humo muri hengeri nyine hose numu kaburi baka tujana yuko kunyisha yuko banani na imani chikurinze nda umuru za kurezi ngoba chumi ngoze kukubite za kukubita aliko tekinicha wakulisha nda wame nyariyo kujia ngumu nda amaga ngoba mkirele ngoba numuka hizi kubitu munu hivyo vilu vila kume nchani nda wabisunani ngubila kubita liko nda chuba
nimese babu wa misiyo mwje uwe na hongu kuchanga wana
kukunye ya
warukiri mjisirikari changu wari waratahi
jari
ijiye wako gira mwje kuchanga wana warukiri mjisirikari changu wari waratahi
na hiyo mjisirikari
nimese kumbi goye kuhangi teje kuhawe ni mkuru mjisirikari njira ngo wahabuja angaga nibiji ningaru kwa wikujira ho
kandari yo mhavu nanje na nabonyo kwa mkumenga vamo ngi vanamo nanje kazi vana kuhisha nanje nanje baba fitika hunde ukuni cha hariko mvamo
wafuye mari nk'uburyo bwo kubahunga
kubahunga
yakomeza kugusaba
navuye mari uburyo bwo kubahunga ariko maze no kugera hanze bakomeje kumbiga ariko biranga tu
none bakubwira tu nda urakora ibingibi ukabyanga nta gihano baguhaye mu buryo bw'akazi bisanzwe kugutenda bampanishije iki cyangwa se bafashe icyemezo kiniki niki cyemezo babaga bari bafataga igihe babaga bagutumye misiyo runaka
kaya none si kwa gufungwa mu Ruhengeri si sukuba nanga kufatanya nabo kandi zagukunda fatanyije nabo kwica abantu kubera ko ntajaga mu muri gahunda zabo igahunda zabo ntazi kurikiraga bara njana gahibazo none ubituma nanje ni kurayo ariko ku bushake bwanje ariko maze kuyikurayo bakomeza kumbiga ndi hanze kugeza igihe bamfunze huko ariko no kunisha bakanisha yuko biranga
bakiba hamisiyo yenda ibara yubaha bamuri benshi wewe ukabyanga ariko yenda abandi bakabyemera birashoboka simbizi cyangwa hari nabo bose n'abandi bose
bari harimo ababyemera banyine
nta numwe wibuka muri abo hanabake wibuka mubabje mira wukabuku tinda mbutuwa kura nagahar wabje ni ye chali kanaka changa kanaka
kanda dekadenda bu nye kubeli niya kishize mbu ya yu ava nubala tata nye ava njibara fuye kubunhabu ni wuka wali wuka bisu
kwa harababje mira gawa kajakubiku
kwa harababa hariko ndanuma njibona kaino na kubishi nibija chela hachidu niya kamishi mwesi njibuka hivi ni kandi kago na bicha ngamu kuwa kwa nafasi njia ganabu, basi ila gakunda yabali amanu bicha gavanu, thona iki yemanjio, thona iki ndagam, kuta iki nda marero simu ni bia njio, kandi ni yoni genda musimba njio, kuvanji umeka no kumansha sebi awa kayubra, alikuwa zako jirango, mjuu kwa baamfunde kuwa kwa nafasi njia nabo, aliko kunisha bani cha liko bia njio, imana ni yuzu kuni tuaye, ikan hava rikande njio. Ubuso twarumiwe nico gituma nibintu biza simbyivangemo ngarekeri yonyene ni bintu byabaye bintu byinshi cyane none si bya byo kuvuga ngo narwanye nabantu ndengera abandi mwayiguye niki
turaje alpo zarimu
no baruzi
umuntu wo bwongereza ni we wakundanye
we kurikira makuru rero
yarakurikiye yarakurikiye cyane buturuka mega kuri kudeta muri 173 kayibana bamukuraho we byose abivuga gutya ariko kabafite no buhamya bw'abantu
kayibana bamukuraho ubwana n'ese sikubye zigenda kugenya kayibanda rwose ndamuza ari president nyine baramufunze bamwisha sibo bamwishe harubwo indwara ya mwishi abanyapolitiki bamwishi nabwo indwara ya mwishi n'abanyapolitiki abanyapolitiki rero harimo abeza harimo n'abadashobotse bwana ndabona uko
ayo ubundi yayoboraga nabira
dekada kayibanda aho n'isi umuntu wayoboye igihugu kuva mu ntangiriro akazi igihe bamutwariye hari ikibisi kigaragara yaba yarakoze ntacu
Washington, Ijwi rya Amerika.
Alphonse Butitsi wahoze mu ngabo z'u Rwanda wemeye kuduha ubuhamya bushimangira ubwo yatanze muri 85 avuga ko yanze kwica abanyapolitiki bo muri 73 yarabyanze yarabyemeye ibyo ni amateka namwese mu Ijwi rya Amerika muzajye mutwandikira umutwunganire twatangiye iki kiganiro twibaza aho abanyapolitiki bashyizwe bamaze kwicwa amakuru akomeje guhuriza hantu hamwe rw'abayanga mu Bugesera mu kagwe ka Bigogwe irimbi rusange rya Gisenyi na Nyamagumba hafi ya gereza ya Ruhengeri ubu ni ku Musanze mu bushakashatsi Ijwi rya Amerika ryakoze twashoboye kubona umuntu uhaturiye wahabyirukiye wabaye umusirikare yemera kutubwira bimwe mu byaji kubera umutekano twahinduye Ijwi yitwa Robert Tuyishime arahitwa Shikutimi muri Kanada aratubwira ko bahambwe ahitwa Nyakiriba ni hehe ni hantu ki tumumve
nakarwa kadapimye metro 100 kadafite nkuza metro 105 noneho iyo pied wapa ku pied la montagne juste uzamutse ukarete ariko nturengere icyo twita muri topographie militaire crete militaire anono ahunga toni yo Nyakiriba
aho ngaho ni naho mwumvaga yuko aho bahambaga abantu
aho bari gushingura abantu ngo bishwe na Sembagare
ari akantu bavugaga ngo tuvuye gushingura Kanani ako kantu wanakumvaga bakavuga kavugwaga gate kashaka kuvuga iki
urumva ko abaturage bavugaga ko kantu kandi none akaba abatuye muri karitse ntuza Sembagare yaratuyemo uvuga ngo hari imvano yako
bavugaga ngo bavuye guhamba Kanani se bavuye kunywa inzoga bavuye guhamba Kanani bavuye gushingura
bashaka gukuja mu kabari baza bavuyeyo bagiye gushingura ko twatugiye guhamba Kanani ugwenda nuko ko wenda bavuye guhamba Kanani hari inzoga wenda Sembagare yabagusha nzi ko Sembagare nyine abo baturage bavuga gutyo n'abaturage ba Sembagare aho ahantu Sembagare yaratuye shite ni hafi ya ntuza ya premier estate ya Ruhengeri ibyo bintu niba byaravuga ngo bave gushingura Kanade maneko niba utarandeka ngo yumve ngo kucyo baturage bari kuvuga gutyo we niba yarabikoze njagomba kuri potinga kwa zigira nyirazo ndetse ko urumva ko zigira nyirazo ntatase
naramubajije ambwira ko atabizi cyakoze yambwiye yuko ahantu azi hakingwa abantu ari mu kagohe kabigogwe ibyo bya nyamagumba narabimubajije ambwira yuko atabizi
nyamagumba yuvuze nyamagumba nyamagumba nini ni aho kuzapresize uvuge muri nyakiriba uzapresize ushye muri nyakiriba uvuge uti kumumvishe ko hari abantu ngo bahabaga mu mifuka bashaka mu mifuka bakabashyira bakabamba muri nyakiriba ibi ntabwo bizi nanga imvugo y'abaturage bahari kuri ku gashangiro yo kuvuga ngo tuve gushingura kanadi ntabwo ugeze yumva
ibyo biranshimishije kubera yuko abumvise ijwi rya Amerika mu kiganiro cya gatanu twahitishije mu bantu ba mbere bishwe harimo Kapiteni Bizimana hagakurikiraho Augustin Munyaneza uwa gatatu akaba Aminadab Kanani abo ngabo bakaba aribo bakubiswe inyundo bwa mbere na Sembagare bakabashyira mu mifuka bakajya kubahamba bikaba rero bishobora kuba bifitanye isano n'iyo mifuka uri muvuga
yes noneho afite buryo tuma umaze gukora ikiganiro tukoraga ku mateli burya twakoze ku mateli twasanze umuntu avugishije ukuri ari mugenzi buryo rero tena ntuza na Simba nawe ashaka avugisha ukuri umuntu kuba cyangwa ni Serubuga Serubuga arabeshaka
ariko Serubuga mubaza n'ibyerekeranye n'abantu bapfuye yarabaguye ku Gisenyi yarabaguye mu Ruhengeri nubwo yemera ko hari amafaranga yatanze ngo yo kujya guha abasirikare bajyaga kubabaza kubaza izo mfungwa ariko ntiyemera ko hari uwapfuye n'abapfuye ntabwo bazi ntazi n'igihe biciwe
nibyo umuhungu wari izinda yavuze bari abantu bashatse kugira ngo babaze birashoboka ko izinde wenda hari ibyo yakoze ariko izinde ntabwo ari igicucu ku buryo nshobora kwica imfungwa za politiki ngo azibareho ntaboneka ziriya biherewe bari abantu ntabwo wari umutungo we bari abantu bafunzwe na leta ndetse ari kwica bari abantu gute leta itabizi
nicyo nicyo kibazo abantu benshi bibaza natwe twibaza kandi niba warumvise neza mu kindi kiganiro aho nari nakiriye Madame Esperance Mutwe Kadwera mu kiganiro agiranye na Perezida wa Repubulika Perezida Habyarimana yemeye ko kuba abo bantu barapfuye bigomba kubarwa kuri leta nubwo avuga ko baba bamwicanye ariwe ugomba kubabazwa ibyo arabyemeye nubwo bwose yari yaremeye gusaba imbabazi avuga ko igihe kitaragera Imana yamuhamagaye atarazisaba ibindi bizakurikira tuzabimenya hanyuma nakubwira ko na Serubuga nawe mu kiganiro avuga yuko ngo bibabaje kubona abantu baraguye mu maboko ya leta bakaburirwa irengero ayo niyo magambo ya Serubuga
ariko se buretse kubaze rizinde yarafungiwe kudeta yabaye muri bamufunze muri 1981 sibyo mbere 1981 kuki batari baramureze bo ba
icyo ni ikibazo
kandi kubapfuye mbere 1981 kuki abo ibyo bintu by'imfungwa byaza ari uko bamaze kuvuga ngo yaragiye gukora kudeta ahubwo kugerageza nsubi inyuma gato yako uzabaze na Biseruka nawe niba atarigeze yumva ikintu nyakiriho
Biseruka naramuvugishije nakomeje kumuhamagara kenshi ariko yambwiye yuko ibyiza twazabivugana ngiye mu Rwanda tukicarana tukaganira namubwiye ko ntegereje yuko kino gihe cya COVID-19 cyarangira kugira ngo dukomorerwe mu ngendo nkaba ntekereza yuko ibyo nibishoboka nzagenda nkamwegera tukaganira akampa makuru yanyemereye Rizinde aburana warabimenye hari icyo wamenye ku iburana rya Rizinde watubwira
oya kandi twaramuranishwe mu ibanga ngenda kuzana navuye ku ishuri mvuye gufata birote hari mu gitondo twazifashe mu gitondo ndesha icyo gihe n'imvura yari kuko bari bamanitseho hopa rero hari kuri minuza kuri 3 distance ya Ruhengeri bizinda injira atangiye kwango ntashakura na ngo president wa republika atahari tabazi disconnecting baravuga ngo no urubanza rwa rizinde ruraburanishwa niba urugiye kubanishwa awikuru noneho rero ko mugoroba niho nabonye magari aje wacu aje gusura mukuru wanjye numva ari kumubwira ngo yaje gukurikirana urubanza rwa rizinde ivuma ya presidansi yarukurikiranye
kuva rutangiye kugeza rurangiye kandi ari intumwa ya presidansi intumwa ya presidansi cyangwa intumwa ya perezida
intumwa ya perezida
niko yabwiye mukuru wawe
nibyo niyumviye ibyo nkubwira nibyo niyumviye bivuye mu kanwa ka Magari
Magari Etienne ari mu gihugu cy'u Rwanda nawe tuzagerageza kumubaza nibidushobokera kugira ngo adusangize ku makuru dukeneye kubera yuko amadosiye menshi y'urubanza rwarizinde ndetse n'imanza zindi zabaye ziba n'abanyapolitiki cyo muri 73 zarahiye zarabuze ntizigaragara mbere yuko nkureka Robert tuyishime ibyo byo gutwikaza inkiko amadosiye akahira makabura wigeze ubyumva bivugwa hafi aho iwanyu
ntabwo urukiko tuzi ko rwahiye ariko kure ku cyo gihe twatugisinziriye tukiririmba imbere y'iki nta muntu wigeze akeka yibaza ku mpapuro urukiko rwahiye ya gusa sinarangiza donc ku makuru yerekeranye na Nyakiriba n'urupfu rwa Kanani usiba uzashaka abantu b'ibikwerere kuva ku myaka 35 bari baturuye muri kaga gace Simbagari yaratuyemo
imfubyi zaba ari abanyapolitiki ndetse n'abapfakazi babo n'abandi banyarwanda bakunda ukuri bakumvise uyu munsi ndahamya yuko bagushimiye kubera ko wababwije ukuri ukuza urukundo nongere ngushimire ijwi rya Amerika riragushimiye cyane
urakoze cyane Venuse
kugira ngo ingingo yitwe ry'abanyapolitiki yumvikane neza ndifuza kugarura muri iki kiganiro Colonel Laurent Serubuga kugira ngo atugire niba hari amabwiriza yavuye muri Etat Major ahabwa abagomba kwica abantu
Procureur General Agent yakoresheje d'ailleurs n'abantu bose batatekerezaga bose bari mere zashirikiraga gusa tutoturu nuko irayetabwi ko abo bantu bagiye bava muri prison bagiye bajyanwa bajya basohorwa muri prison n'abo bantu bo muri service penitentiaire bitaga service penitentiaire bakatabura nta munyururu uko batubwiye mu rubanza hariyo serivisi de renseignement militaire nizo zakoreye raporo chef d'état major bavugaga ko nta munyururu wavuye muri prison uretse abo batatu bavuye ku Gisenyi
babandi twavuze Kalisa na Gasa Munyiga na Gakire
uretse abandi nta wavuye muri prison d'après uko iyo raporo de service de renseignement zakoreye chef d'état major
nta waguye muri prison cyangwa ntabavuyeyo
ntawaguye muri prison ni raporo de renseignement bari bahaye chef d'état major niyo nasomye
ariko se ukaba wibwira ko iyo raporo bahaga chef d'état major ari perezida Habyarimana iyo raporo yabaga ariyo cyangwa yarabaga yashoboraga
kuba oya no ni raporo yabagiye mu rukiko abari mu rukiko iyo bakoreye chef d'état major naho kuri bariya raporo zose twari dutegereje kuri komanda wo mu Ruhengeri na komanda wo ku Gisenyi nakubwiye uko zazaga zivuga kandi procureur Kavaro Kayibanda yarazisomye asanga nta kintu kigize kimwungura
ariko se nyine izo raporo zavugaga ngo situation normale umusirikare yavuga ngo situation normale kandi abantu barimo bapfa
oya ntukubwo naba ngiye guca urubanza kandi njyewe ndaraporta ibyo byanditswe
ariko hari abasirikare bamwe bavugwa mu kuba baragize uruhare mu bwicanyi
bwabo banyapolitiki n'abandi bagiye batumutwe bakoherezwa kuvurirwa hanze hari abo mwigeze mumenya mwebwe
nawe nawe nzi kuko don't want niba dukurikije ibyo byabaye mu by'urubanza rwerekanye kwabo bantu bapfaga bavuye muri prison kandi bajyanywe n'abantu bo muri service penitentiaire kigena nubwo bategekwaga abo muri service centrale de renseignement bategekwaga n'umusirikari hari harimo umusirikari umwe witwaga Sebigega kandi ngo ngeka ko atagiye muri ari ndakeka sinzisira atagiye muri ari ngeka nta musirikari wundi ngeka wagiye niko ngeka simbize na kuko nakurikiye
ariko ubundi bari abanyapolitiki imanza zabo zakiriwe hehe kuki tutazibona aho ziri
ubaza makuru Martial se ntiyabereye mu Ruhengeri
wari uyiyoboye yari umwe mu muri le camarade du 5 juillet majoro ntibitura
ndakubwira icyo narinzi nuko n'urukiko rwavuze ko hata no procureure mu rukiko yavuze ko kugeza igihe urubanza rwabereye batari bazi aho bakinguye
nimbibaza gutyo yenda uri bwongera umbaza uti kucyubaza ibibazo byo gushaka gukimanza nari ngiye kwibaza bishoboka gute yuko muri Repubulika y'u Rwanda abanyapolitiki 64 bamwe bavuga 57 ariko yubazi yubara kugeza ubu ngubu umubare uragera kuri 64 kura ko harimo nabarimu harimo nabinspektori harimo nabashefu bamaza partija no yindi ntago bari abanyapolitiki bakomeye gusa abo bantu bagafatwa bagafungwa bakicwa bakabura ntihagire numenyaho abo bantu bahambwe abanyarwanda ntihagire numwe bazato bantu bahambwe hehe ibyo bintu umva ari ibintu bitagatifu rwose
kandi ari byo abacuje babagize nyine ntibashobora kubona igisubizo ngira ngo
none se mwebwe nk'abategetsi ntawe wowe ndakubaza nk'umuntu wari membre du comité pour la paix internationale mwakoze coup d'état amateka azagumana yuko mwahinduye ubutegetsi igihugu murakiyobora ntago mwabyivanaho nk'umutegetsi w'icyo gihe iyo mutekereje yuko abantu
kimwe mu bibabaza abantu nanjye ndimwo nuko kubona abantu bari bari mu maboko y'ubucamanza babura
none se urumva bita ni ikibazo
ni ikibazo
none se ikibazo kirushijeho
agahinda
noneho ikibazo kirushijeho nuko haje kuba icyemezo gifashwe na perezida wa Repubulika icyo kubabarira abo bantu kugira ngo ibyo bita mu gifaransa amnesty bahawe imbabazi ndetse hatangwa n'itegeko ryo kubafungura aho bantu bagiye gufungurwa barabura perezida wa Repubulika yajya gutanga imbabazi agatanga agaciteka ryo gufungura ibyo ngibyo abikora yabigiriye mu inama nande
na ministre wa interior
wari minisitiri wa interior icyo gihe wagiriye inama perezida wa Repubulika yo ku
ntabwo sinzi niba ari Kanyarengwe cyangwa ari abana bakize
ni ukuvuga ko haba harimo ikintu nakwita ubufatanyacyaha nimba perezida baramubeshye bakamubwira yuko abantu bariho bagomba gufungurwa hanyuma agatanga n'iteka ko bababariye ndetse niyo njongereho akanavuga yuko abo bantu bahawe impozamarira bamwe babyita gushinyagura abandi babyita uko bashaka ariko nkaje umunyamakuru ndibaza icyo ari cyo ntabwo mbyumva
mu kibazo wibaza wenda n'undi wende yakibaza hanyuma se bajya gusuprima kuru Martiali ho bata donko procureur wariho wabarekaga aga suprima kuru Martiali abantu bose bataraburana nabyo ntabwo ari ikibazo ibyo se ni ibibazo
urukiko rudasanzwe rwashyiriweho kuburanisha abo banyapolitiki rwasheshwe rutarangije imirimo yarwo ibibazo se rubuga yibaza muri benshi mu byibaza twakire Dr. Pio Kamoso wakoze ubushakashatsi kuri kudeta yo muri 73 n'inkurikizi zayo ubatuye mu gihugu cya Canada Dr. Pio Kamoso kazi neza ku ijwi rya Amerika
Urakoze cyane bwana Veniste kuntumira muri iki kiganiro cyawe kandi ndabashimira rwose kuba ijwi rya Amerika ryarifuje guha abantu kugeza abantu ukuri kubyabaye mu mateka yacu
Urakoze cyane nkwakiriye kugira ngo utunganire duhereye cyane cyane ku byo Connelise Rubuga yavugaga kwishyirwaho ryaruriya rukiko rudasanzwe rwaburanishije abanyapolitiki abayobozi bakuru bari muri leta ya Gerwodika yibanda mu kibazo ndamubajije hari kumenya impamvu rwacuye igihe rukarangiza imirimo itarangiye bicagashije twibutse gato kubera ubushakashatsi wakoze urwo rukiko ubundi rwagiyeho rute rugamije iki
nkurikije ubushakashatsi nakoze mu bintu nagiye soma nasanze urukiko uruya bise kuri Martial rwaragiyeho mu nama ya komite y'umwe n'amahoro yabaye ku itariki 24 z'ukwa 8 muri 2023 urwo rukiko rukaba rwari rushinzwe guhana wari rushinzwe gucira urubanza abantu ngo bari bagiye gutuma igihugu kigwa mu rwobo mu ijoro ryo 4/5 muri 2023 nabateguye imvururu imvururu zabanjirije iyo tariki ngo rero nakomeje gushakisha ndeba ese urwo rukiko rwakoze iki ese urubanza rwabaye ryari nkurikije ibyo nashoboye kubona rero ku itariki ya 9/6/2024 mu nama ya guverinoma noneho nibwo urukiko rwashyizweho ku buryo bw'amategeko hagiye itegeko teka ryo bita dekrerwa rishyiraho urwo rukiko iryo tegeko teka rero rikaba ryavuze ko hagiye urukiko ngo nk'uko icyemezo cyafashwe mu nama ya komite y'ubumwe n'amahoro 24/8/2023 ngo hagiyeho urukiko nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga urwo rukiko rukaba ari rwo rwonyine rufite ububasha bwo gucira imanza ibyaha bijyana ku mutekano w'igihugu aricyo bita atteinte à la sûreté de l'état noneho rero bakavuga ko imanza ziciwe n'urwo rukiko zitajuririrwa aho nakunze kubyibazaho kubera icyo abantu bacirwa imanza izo manza zikaba zitajuririrwa
none mu bitabye urwo rukiko mu bushakashatsi wakoze ubonamo izo ngeri uko ari ebyiri abahungabanije umutekano mbere ya kudeta n'abafashwe nyuma ya kudeta bose bari barimo
bwana Veniste biragoye kuba umuntu yavuga ngo bari barimo cyangwa ntibari barimo kuko ntabwo twigeze tumenya imyanzuro y'urwo rubanza ubushakashatsi bwose nakoze nabajije abantu b'abahanga nasomye ibitabo byinshi ndetse n'umuhanga mu mategeko witwa Professor Regens wanditse ibitabo byinshi by'amategeko yigisha no muri Université y'u Rwanda yavuze ko urwo rubanza yarushakishije akarubura ni ukuvuga yuko rero ibyo ni ibyakekwaga wenda abo bantu babajyanye babakekera ariko nta gihamya yigeze igaragara dukurikije rero n'ubushakashatsi twakoze kugira ngo twabyanditse no mu nyandiko nakoranye na mugenzi wanjye Albert Bizindori imvururu zabanjirije kudeta abenshi bavuga ko zatangiriye muri université kandi ziyobowe na komite yitwaga ngo komite du salut public muri abo bantu ntawigeze abazwa mu rubanza gasobanure izo mvururu aho zaturutse kandi muri abo bantu nta n'umwe wigeze yerekana aho bahuriye n'abantu bari bafashwe barimo perezida Gregory Kayibanda na bagenzi be bari bafashwe mu ijoro nyuma ijoro ryo wakane no wagatanu nyakanga ku buryo rero ibyo twabwa byose ni ibintu umuntu yavuga ko byari birego ariko nta gihamya yageze igaragara kubijyanye rero na nibyabaye mu ijoro ryo wakane rishyira wa gatanu nyakanga nkuko mwabivuze mu biganiro byabanjirije byagaragaye yuko icyagenderwagaho ni ikintu kimwe ni imvugo ya perezida Habyarimana uko yagiye yayiganirira ari abasirikare bagenzi be ari abaminisitiri bari kumwe muri guverinoma uretse ko na nyuma byagiye biza mu binyamakuru aho hose rero ni imvugo y'umuntu ubundi mu bucamanza bakunda kuvuga ngo mu kiratini niho bakunda kuvuga ngo unus testis testis nullus nuvuga yuko iyo umutangabuhamya ari umwe nta mutangabuhamya ubufite kuko umutangabuhamya agomba kugira abandi bemeze ibyo avuga
Washington ijwi rya Amerika
nakomeje kwandika muri benshi mugaragaza ko ingengagihe programu ya Juvenal Habyarimana itagaragara neza ijwi rya Amerika ryakomeje gucukumbura tubona uwabonye Juvenal Habyarimana waje kuba perezida wa Repubulika yamubonye ku Gisenyi ku itariki ya kane ishyira ya gatanu nyakanga yitwa Alexis Kayigema atuye mu Bubiligi Alexis Kayigema kaze neza ku ijwi rya Amerika
ndabumva rwose murakoze cyane ngutumye hano mu kiganiro ku ijwi ry'Amerika kugira ngo utuganirize ku mateka yo muri 73 banza wibwira bakumva muri 73 igiye kudetibaye wari uri hehe wakoraga iki
yewe muri 73 nakoraga ku nyundo muri ekonoma general n'ero presidenta regal de la jeunesse agricole catholique nari nkagrariye umuryango gatulika w'abahinzi ahandi wabitaga GIOF ariko wacu byari GIAF ubwo ngubwo nari mpagarariye urubyiruko rw'abahinzi muri iyo ndo yose
ku buryo ubu ngubu nkubajije nti mbese Musenyeri Bigira umwami waramubonaga uwari prefe mwaravuganaga abo bategetsi bose mwarakoranaga
rwose Musenyeri Bigira umwami narabonaga cyane ibiro bye nabigeragamo twakuraga za article akagenda tukamwaka ibyo dushobora kwandika twandikira urubyiruko kimwe na ba ekonomi generali Karibushi na rwose Musenyeri Bigira byose ndamwita cyane
abategetsi bandi ba leta se bo wari ubazi ndavuga nk'aba komanda de place umuyobozi wa gisirikare mu karere na polisi abo nabo wabageragaho wari ubazi
umuntu twashoboye kumenya icyo gihe muri 1973 hari Kanyarengwe niwe waje gutegeka iseminari yo ku Nyundo ariko hari na Grand Seminaire yo barayishenye abafaratiri bose baragenda abose baragenda bamwe babuherewe upati babuherewe Goma abandi babuherewe Burundi hari bake bashoboye kugaruka bari mwitwa Padiri Gasake na Padiri Nzanana ariko noneho umutegetsi nari nzi wakundaga kuzana iseminari ni komanda w'ikigo cya gisirikari cyo ku Gisenyi
yitwaga nde
yitwaga kapitene rw'agasirita
ayo mabwiriza yose ndayakubaza twari ubushakashatsi bucukumbuye ndimo nkora nshaka kugeraho ndashaka umuntu wambwira ikintu Habyarimana Juvenal yakoze ku itariki ya kane ivugwa yuko yari yaje ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we icyo gihe muri ayo matariki hari ikintu waba waramenye uko wakoraga ari hafi ya kiliziya ubwo bukwe bwarateguwe koko ibyo bintu byabayeho
mu by'ukuri icyo nabonye kuri uwo munsi ku itariki ya kane saa tatu za mu gitondo muri ekonoma general Kanyarengwe yarahanyuze kubera ko mbere niwe asanzwe ategeka iseminari ariko yari umuntu nta kibona umwe utagaragara wihuta cyane mu modoka nta n'umushoferi yagiraga araza anyura muri ekonoma general aragenda ajya mu iseminari avuye mu iseminari ubwo yo mu kasireya amanuka ku Gisenyi nyuma yaho saa yine haje giseruka ari mu Egypte we n'uwitwa Burasanzwe wari komiseri ariko ugasanga yari komiseri ariko ngo bari baramwirukanye wenda ndamuzi nari kuko bombi ndabazi baje gufata lisansi muri ekonoma generali bahita bamanuka bajya ku Nyundo sasita nijichi ubwo twagiye kuruhuka turuhukira ku kabari kitwa hari utubari tubiri kamwe kitwa Amerika akandi kitwa Canada ariko iyo Amerika yari ya depite banzi rwose ni ku muhanda iruhande rwa Sevilla sasita nijichi twagiye kubona tubona imodoka Mercedes Benz iramanutse kuko hari ku muhanda neza neza aho naho kuri Sevilla igenda buhoro ministre Habyarimana tumubona ndetse yarahagaze amanura n'ikirahuri aradupetera nake turamupetera yari kumwe n'umushoferi we ubwo aramanuka ajya ku gisenyi ariko noneho rero ubwo ngubwo ubwo tugenda twongera gusubira ku kazi saa kumi n'imwe dutashye twagarutse aho ngaho kuko hari no mu matariki meza kuri Amerika kuko hafi yaho hari uruganda rwa Punda abakozi muri Punda baraza turakomeza turiga turiganirira barimo abitwa ba ventinef umuhungu wawe ndende bamwitaga vandenef n'abandi benshi cyane sinshobora kubabwira amazina yabo ariko menshi cyane noneho saa kumi n'ebyiri twabonye nanone iyo modoka y'umweru ya ministre izamutse ariko ntabwo yihutaga nka kanyarengwa batunyura aho ngaho ku kabari ka Amerika arazamuka baragenda noneho ariko saa kumi n'ebyiri n'igice twagiye kubona tubona amakamyo abiri arazamutse arimo abasirikare ariko yarimo abasirikare ubona bakeneye nk'imirwano rwose bazamuka bajya mu Ruhengeri ubwo twarikomereje gutyo mu gitondo twumva ngo ni kudeta ariko wabidusobanuye neza wari inshuti yacu n'umwarimu witwa Sebahunde murumuna burasanzwe Sebahunde Maurice yigishaga ku ishuri ryo ku nyundo ryitwa Sanzari ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu twikwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ari komiseri yamubwiye iyo nama yamubwiye ko iyo nama yabereye kwa Rwagasita kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo perezida Habyarimana harimo Rizinde harimo Biseruka harimo na burasanzwe uwo mukuru wenyine icyo dutangaje rero uwo Sebahunde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda yari umwarimu turamubura yagarutse nyuma y'ukwezi agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi atubwira ati ubu ngubu njyewe ndi muri serivisi taransiforma kandi ndi umwe mu bakomeye wara
icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi rya Amerika batwumve neza urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we
mu by'ukuri yantangaza ega birashoboka ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa Habyarimana ndahazi mugasiza ndahazi rwose irambura ndahazi ariko kubona yari aje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku nyundo ese ubukwe bwari burangiye ntabwo namenya neza wenda ubukwe bwari burangiye ariko kumubona ko twamubonye rwose nabo twari kumwe nshobora kuvuga amazina yabo niba bariho nari kumwe n'umusore twakoranaga witwa Eutere nari kumwe na mekanisiye shefu wa ekonoma jenerali
kurambye ibyo wihagarariye ho ntabwo mbwira ibyo wumvise
rwose nuwo nguwo nakubwira witwa Vande Nef apfuye aho ngaho juste aho ngaho hafi ya ekonoma jenerali nawe icyo gihe twari kumwe mwene ngendende arazwi hose mu bugoyi bwose niba bariho rwose nabo sinzi aho bari ariko nabo bazabihamya kuko twari kumwe rwose
Alexi Kayigema ndagushimiye cyane kubw'ubu buhamya bwiza kandi bukomeye uhaye ijwi ry'Amerika
murakoze ndabashimiye
nibutse ko Alexi Kayigema niwe wa mbere utanze ubuhamya bwerekeranye naho General Habyarimana yari ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi 2023 ijwi ry'Amerika ryakomeje gusaba abayumva kutubwira ibyo babonye
Washington ijwi ry'Amerika
dusubire kuri Pio Kamoso ugira icyo avuga ku rukiko rudasanzwe rwakiriye imanza abayobozi bo muri leta ya Perezida Kayibanda
biragoye kuvuga yuko urwo rukiko koko
twahamije abo ngabo ibyaha nkuko nyuma baje kubivuga ariko nanone kuba nta kopiro banza yerekana ababuranye kubireguye ndetse wenda nanahera umvuga yuko nurubaze ukuntu rwabaye utakurikije mbese amategeko ajyana y'urubanza rutabogamye
ibyo ni byiza birumvikana ariko dukeneye no kumenya ibyavugiwe muri urwo rubanza abo bantu bari barwitabye barizwe iki kugira ngo turebe niba barabonye n'ubunganire ariko tubanze tumenye icyo barezwe kugira ngo tukizamukireho turebe uko bireguye n'ukuntu baje gushyirwaho icyaha bashyizweho
icyo nakubwira nuko nta hantu na hamwe nta nyandiko n'imwe yashoboye kutugaragariza ibyo abo bantu barezwe n'uko bireguye icyabitubwira abantu babitubwira n'abari bahari gorero harabaki rubanza bakiriho nkeka ko mu byo bafasha abanyarwanda rwose kugira ngo basobanukirwe amateka yawo ari uko basobanura urwo rubanza uko rwagenze niba nta kintu giteye isoni kirimo nkeka ko byaba byiza babisangije abanyarwanda bakamenya amateka yabo kuko wenda mu minsi iri imbere urubyiruko narwo ruzaba rwibaza tese ibintu byagenze bite nge icyo nicyo nasaba rwose ababizi bose yuko bajya imbere bagasobanurira abanyarwanda uko byagenze kuko inyandiko zo ntazo nyuma byaje kuvuga ko zahiriye mu rukiko nta na kopi n'imwe twashoboye kubona
urakoze cyane Dr. Pio Kamusu nagira ngo mbwire abumva ijwi ry'Amerika ko nk'uko abivugaga wari ukuriye urwo rukiko rudasanzwe yari Major Bonaventure Ntibitura ubagomba kuba ari Colonel Bonaventure Ntibitura akaba ari mu zabukuru akaba atuye mu gihugu kimwe cyo mu Burayi ijwi ry'Amerika ryagerageje inshuro nyinshi kumuhamagara tumutumaho turamwandikira tumusaba kwitabira kino kiganiro kugira ngo abwire abanyarwanda uko byagenze uko izo manza yaciye zagenze kugira ngo abanyarwanda bamenye amateka yabo na n'ubu turacyamutegereje ntiturambirwa turagutegereje kone Ntibitura aho uri hose ukabumva ijwi ry'Amerika uwumve ko abanyarwanda bagutezeho byinshi bifuza ko ababwira byinshi ku mateka banyuzemo amwe atari meza ariko ukabasobanurira bakabyumva Dr. Pio Kamusu ijambo ni ryawe turi gusubije wari ugezaho udusobanurira ku mikorere ya ruriya rukiko rudasanzwe rwaburanishije bari y'abantu hari icyo ushaka kongeraho mbere yuko tuhava tukagana ku yindi ngingo nayo nifuza ko tuganiraho
icyo nakongeraho nuko nkuko byagaragaye ari mu nyandiko nyinshi nagiye nsoma ndetse ari z'abanyarwanda n'iz'abanyamahanga nuko abantu bose bakemanze uko urwo rubanza rwagenze bakavuga ko atari urubanza ruciye rwose mu buryo butabogamye kuko butubahirije uburenganzira bwo baburanaga gira neza
abantu uvuga batasurwaga aho bari muri gereza hari abantu bamwe bashoboraga kubageraho ndavuga abaganga babo bageraga ishoboraga kubabona bakareba uko bameze sinzi niba kwabaga ari ukubavura ariko icyo nzi ni uko hari abaganga bageze muri gereza yenda bapfuye bagira ngo berekane yuko barebe niba abo bantu bapfuye koko barebe n'icyabishe iki kibazo ngiye kukiguha kubera ko nshimishije kwakira ku ijwi rya Amerika nk'umuganga ubanze umbwire Dr. Pio Kamusu abaganga mwebwe indahiro muvuga yitwa indahiro y'abaganga iyo bita mu gifaransa le serment d'Hippocrate iteganya iki mu Rwanda murahirira iki
iyo ni indahiro yagiyeho kera mbese kuko uriya witwa Hippocrate ni umuganga w'umugereki wa kera w'igihangange umwe mu baganga b'ibihangange ubwo rero indahiro barayimwitiriye kuko ni indahiro koko irimo inshingano umuganga wese yakagombye gukurikiza ubwo buri gihugu kirayifata kikayishyiramo amagambo ajyanye wenda n'amategeko yabo ariko muri make nakubwira ibigize iyo ndahiro icya mbere ni ukuzuza inshingano zawe ku barwayi ubishyizeho umutima n'ubunyangamugayo. Icya kabiri ni uguha umurwayi amakuru yose ajyanye n'uburwayi bwe, byamufasha kwifata neza, noneho ukanubahiriza ubwigenge bwe bwo guhitamo ari imiti cyangwa uburyo runaka ugiye kumuvura. Ikindi ni ukubaha ibanga ry'akazi. Ikindi ni gukurikiza amategeko agenga umwuga w'ubuganga, ugakora kinyamwuga aribyo bita deontologie professionnelle, kwirinda ikintu cyose cyagirira nabi cyangwa cyashyira ubuzima bw'umurwayi mu kaga. Mbese izo ni ingingo z'ingenzi. Aha indahiro zose mu bihugu byose usanga ibyo bintu bigaragaramo.
Abo bantu bari abantu birumvikana bashoboraga kurwara. Mu makuru dufite twamenye yuko hari umuganga wayoboraga ibitaro bya Ruhengeri wabasuraga akamenya uko bameze, nimba hari upfuye akakorerwa impapuro zerekana ko yapfuye, hakavugwa n'icyatumye uwo muntu apfa. Ni Dr. Hakizimana Cyprien nawe twakomeje guhamagara mu cyo kiganiro, dutegereje yuko azatwitaba. Ayo makuru warayumvise, niba warayumvise mu bushakashatsi bwawe, icyo uzi n'icyo watangariza abanyarwanda?
Nuko Veniste, kuko ayo makuru narayumvise, kuyumva ko ni ukumva abantu bayavuga, ariko no kuyasoma nagiye nsoma yuko hari umuganga wakurikiranaga izo mfungwa ndetse zakitaba Imana akazikorera impapuro zihamya yuko bitabye Imana. Ubundi kuri izo mpapuro bagomba gushyiraho n'impamvu icyateye urwo rupfu. Ibyo nibyo nagiye nsoma hirya no hino, ariko nzi ko no mu rubanza rwari izinde byaravuzwe ko ari impapuro zasinywagaho n'umuganga. Gusa mu rubanza bavuze ko ngo izinde yari afite impapuro z'inyiganano, ariko umuntu yakibaza niba harakozwe expertise koko kugira ngo bigaragaze ko izo mpapuro zari inyiganano. Niba zarakozwe se niba ari inyiganano, byo wenda uwo muganga wenda ntago yabibazwa cyane. Ariko niba atari inyiganano, nanone ubwo hagombye kubazwa uko yabonye abo barwayi, niba koko n'icyatumye abantu, kuko iyo umuntu yitabye Imana bagomba kuno kugeza no ku muryango yuko umuntu yitabye Imana bakamubwira n'impamvu. Nkeka ko ari ikibazo kiriho ari uko abantu batigeze bamenya abantu bitabye Imana ryari, impamvu icyabishe ni iki. Muri 1979 ngira ngo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere ihuno no batanze ngo imbabazi ku banyururu bose mu gihugu, nta nubwo ari z'abanyapolitiki gusa, n'abanyururu bose bari mu gihugu bagenda babagabanyiriza ibihano. Ubwo nibwo abantu bibazaga bati wenda bazafunga noneho abantu bazabona zimwe zisohotse, wenda bari bafungiye nk'imyaka ibiri cyangwa itatu. Ariko ibyo ntibyashobotse. Nyuma haza gusohoka inyandiko zanditswe mu binyamakuru, ndibuka nko muri Dialogue mu padiri witwa Chanoine yasohoye inyandiko yibaza tese abantu bafunzwe kuki batarekanga basurwe, imiryango iribaza, abo bashakanye baribaza bati bari he, abana barabaza ba nyina bati bari he. Nabwo icyo ntago kigeze gisubizwa. Ubwo nyuma niho muri 1985 nibwo haje kuba urubanza kuvuga ko abo bantu bitabye Imana, urubanza bise rwari izindi. Ubwo naho numva narangiriza kugira ngo mbe bahaye muri make ibyo twashoboye gucukumbura.
Urakoze cyane Dr. Pio Kamoso kuri ubwo bushakashatsi bwawe bwiza budufashije kumva imifungire n'imibereho y'imfungwa za politiki. Urakoze cyane kubw'aka kanya gakomeye cyane wahaye Ijwi ry'Amerika. Tuzongera twakire n'abandi bashakashatsi, kandi nawe uramutse usanze hari ikindi gitekerezo ufite wumva wakongeraho kugira ngo twese hamwe dushobore kubaka amateka mashya y'u Rwanda rwiza, uzaduhamagare ku Ijwi ry'Amerika tuzaguha ijambo.
Namwe murakoze.
ikiganiro ku mateka y'u Rwanda twari twabateguriye kuri uyu mugoroba ni hano tugisozereje hamwe na Claude Ganza mu Nyamagana wa umfashije kugitegura na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Nshimiyimana.